dear. Hope you got my letter. Don't worry, I'll be home very soon. Love you.
Nilikuwa na mpenzi wangu, tulipendana kama na macho. Alibahatika kwenda ngambo, chuo kikuu kwenda kusoma. Miaka mitatu kule Japani, kusomea udaktari. Sila wangu come back, Stella. I still need you, baby. Come back, Stella. Nakuhitaji we penzi. Come back, Stella. I still need you, baby. Come back, Stella. Nakuhitaji we penzi.
Nakuwait, baby girl, usilate. Nina options everywhere, I could date. Tutajenga nisha save, siku chezi na behave. Love yetu baby girl ni ya faith. Hakuna mvua bado kuna dry spell. I see you in my dreams with my eyes closed. Stella, 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 boom, boom, boom. Picha zako girl ni na zoom, zoom, zoom.
Come back, Stella. I still need you baby. Come back, Stella. Nakuhitaji we penzi. Come back, Stella. I still need you baby. Come back, Stella. Nakuhitaji we mpenzi.
I need you, I need you, I need you right now. Na ngoma squeeze na skiza. Rudi home, nishalipa visa. Akenani baby unaniumiza. Don't let me, don't let me, don't let me down. Na misi za kisses kwa giza. Tufanya with the touch cruise mwiru ndio basi. Venye unashine weni nuru gizani.
Nifanya nini suti unarudi lini? Siku gani ni kudema kina nani? Nambia de tuma adi na barua. My dear, tunani dua. Mvua adi dua nitasubiria. Na kungoja Stella nishibai adi shake. Nikajenga kiza nishambia adi mate. After all nda kupenda everyday.
Come back Stella. I still need you baby. Come back Stella. Nakuhitaji we mpenzi. Come back Stella. I still need you baby. Come back Stella. Nakuhitaji we mpenzi. Come back Stella. I still need you baby. Come back Stella. Nakuhitaji we mpenzi. Come back Stella. I still need you baby. Come back Stella. Nakuhitaji we mpenzi.
Hello. Mother Stella. Nakuhata. Cheki cheki. Ulisema utakuja last week maze. Baru ulituma mwisho hata ukuweka picha. Ulipaka lipstick ukasema unanipenda. Halo, sweetie. Halo, halo. Credo maze.